xaaladdu aad bay xun tahay. Markii hore hal gobol keliya dhibaatada ahayd oo shan tuwiil ay ku dhinteen, laakiin hadda waxaad moodaa inuu rabshadaha ay kusii baahayaan ama kusii expand ay sameynayaan, sida qowtiyan gobolka layidhaahdo, sida north west. Marka hadda maanta ganacsiga dhan baa xiran oo meel furan ma jirto, ma garad ayadoo rabshadana soo gaarin baa ganacsiga la maanta la xiray. Ganacsiga waxay sameeyeen nimankan taageerayaasha u ah madaxweynaha Jacob Zuma, madaxweynaha la xiray, dadka taageerayaasha u ah baa waxay shalay waxay sameeyeen notice. Waxay dhaheen Brito, qofkii traag kaxaynaya traagiis habaa kinto, qofkii gaari yar ku shaqaynaya sida dhoweeye ama uba, qofkii watay gaariis habaa kinto, ninkii ganacsi lahaana ganacsiga xiro. Shalay waxay sameeyeen digniin. Marka digniintii bay dadka Soomaalida qabeen, marka saa darteed maleen aan loo xiray. Waxay yidhaahdeen annaga waxa rabshadaha ku joojin karnaa keli ah in lasoo daayo madaxweynihii hore ee xiran. Haddii lasoo daayo rabshadaha waxay dhahen waa joojinaynaa, laakiin haddii madaxweynuhu sii xirnaado, waxay yidhahdeen rabshadaha way sii socon doonaan. Koonfur Afrika de meel walba waxay kusoo daadiyeen ciidamo militari lagu soo daadiyey, meel walba ciidamada lagu soo daadiyey, waxay isku dayaan inay ammaan ka sugaan, inay arrinta faraha ka baxsan bay isku dayayaan, laakiin diyaar uma aha dowladda South Africa inay soo daayaan madaxweynahaas.